Bayo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Gagni kanté to poggi jande baga fandu hala Mamadou Samassi ko jam nyalli sakrabe hediibe. Lede Mali e Russie na jeli sembinde goldal la hakude majje bangal kabaru ndenago ministre leydi Mali kumni do goldal la lede godde na wonno Moscou kenyen ben kana ke leydi France dunno bisimi hande ardibe lede Sahel de mo Mali ka yaka hakune mabbe. Banyagaran koɓe mbajige bete hande rafi mbiyan batte rafi ndenago le region mabbe be goytige dunno yebare lamu koɓe yeso kado tidal. Bangal eliminatoire quarter 2022 leydi Mali ndi ƴaɓɓike e tour cakkite caggal ko ondi fihi Rwanda tati e kowat e wi honjotoɓe sa ƴeewi sifa riwere jagabulen ɓe ɓe kana fay hulde mbiyan fay goto ekkungaji muɗi ɗi ɗi gondi sebe kabaruji amen hande kikiɗe aljumade sappo e ɗiɗi lewru novembre hitande 2021 bisimilla sakiraɓe. Bamako e Moscou sembini goldal hakkunde mabɓe mbiyan ministre leydi Mali kumni ɗo leɗe goɗɗe Abdoulaye Diop na wonno to Russie tonno iwde sappo yaade sappo e ɗiɗi lewru novembre yella nden leɗe ɗiɗɗe huncande hoore goldal kabaru ndenagu demal courant ande kese e ko nande muɗum janggo muɗum fufu men président leydi France ndi bisimi kana koɓe leɗe Sahel ka Mali yiyaka toon Moussa Mali Sissoko wonko heɓani hen keɗɗan faccango Oumar Waygol.
Le ngolɗo jahol haalayiɗi fuu jowiki dow ndenago e haɓude guɓe terroriste en ko hani yirwinde leydi ndi e yirwinde courantaji fa yettiyade ko naari bangal demal eno yigaji irtirte le leydi ndi. Mali kañe Risi kollitiwi ɗe gara hokkidirde juuɗe du ko nayri bangal ande kese ɗe yalla paabo leydi ndi. Kanko ministre kumniɗo hakkunde Mali e leyɗele goɗɗe Abdoulaye Diop o haali ko nayri bangal faabade arme Mali o du no leydi Mali ndi e leydi ndi Risi kani hokkidirde juuɗe. Caggal muɗum yeruji makko goɗɗo le leydi Risi ndi hollitiɗe ɓe gara faabirade leydi Mali ndi ko nayri bangal jangguinde militaire ngaɓe fa pewte ɗeɗo guɓe ɗe ɓe noddiri terroriste en. Risi waɗan ko wawi fuu yallana faabo leydi Mali ndi ko nayri bangal kaɓorɗe noon kanko Sergei Lavrov o hollitiri wiide o ɓeydile hen du wiide fa ɓe ndena leydi Mali ndi e gidale gondude e waɗede fewde e muɗum ñalawma hannde no o. Wakkande ministre kumniɗo hakkunde Mali e leyɗele goɗɗe yano Risi nde kanko Emmanuel Macron du alal barde o noddi président ngaɓe gomɓe les G5 Sahel nokku noddirteɗo Paris ɗum président leydi Burkina Faso Tchad Niger fa daña koɓe kaldi dow hono nokko wori fa yettoyo no jam e deƴƴere hani hewtirede le leydi Libi ndi.
Tama guldal hakkunde leɗe Risi e Mali na wawi latere sababu men kuteji kabaru G5 Sahel e wi mbiyan hewɓe mabɓe kay jontiɗala fof ɗum yontita kaba bangal muɗum. Docteur Boubacar Haydara ɗumke politica ku lugotoɗo ɗum no to mbiyan jande duure segu wonko hanni Moussa Mali Sissoko keɗɗan nafaci tango Aly Cissé.
Jahol makko ngol yo fa faawoyo gollidal gonɗo hakkunde leydi Mali kan e leydi Risi ɗum wodani gollidal gonɗo hakkunde leydi Mali kan e leyɗe keddiɗe gonɗe le fedde G5 Sahel nele gollidal godande leyɗe fa heewi ɗum an hani haalede fa yimɓeɓe faamu fedde G5 Sahel nde le 8 France woni min kam mi miila e feeso dawol makko ngol kutteje muɗum ana wawi matede le fedde G5 Sahel nde fay hunde heere walato le immadaraji bangal gollidal hakkunde leydi Mali e leydi Risi miɗe miili wonko min mbawi heɓude hen le ñalaɗe garoɗe mi nani haala kaɓotoɓe leydi Risi antirteɓe Wagner min kam miɗe miili ɗum saabi jaati so gollidal hakkunde leydi Mali e leydi Risi heeɓi sembe Europe ɗum wodani France woni hoorejo muɗum eɓe landini ɗum jokkude e jukkoje ɗe fedde CDAO ne ɓami fewde hooreɓe laamu hakkudere oole leydi Mali ndi ɗum ni saabi attodirgol ɗeɗo leyɗe ɗiɗi.
Sakirama tutaklami mawɗo kabaru ñam banga bembe amen Facebook kadi Twitter men kaldital hakkunde jangnoɓe men kamɓe murtu jangnoɓe murtuɓe 15 octobre kañu gouvernement o fuɗiti aljumare hannde sappo ɗiɗi lewru novembre ka fa ɗo gonɗen ɗo wala ko hawra dow muɗum an micina wiide kamɓe jangnoɓe nagunde mutere golle gila ko mbiyan jandiɗi fuɗiti ñande goho lewru novembre ɗum ɗo alhaali ɓe mataɗo sanne e le kabaru jandeji ɗi fande le kabaru wi beta ko o woni ko ministre kumniɗo jaago holti wiide dow kaldal e kawral hakkunde gollirde makko e syndicat boulanger en ɓe mbiyan coggu buuɗo o kay ɗo wayra ɗo heddoto ɗum woni buuɗi mbiyan deɓe e sappo kala jidduɗo kal ngal ɗo kawrata ɗum jukkata e wi makko ndenno o dardi ɓiɓe leydi ndi mbiyan yettinde laamu kala mbiyan yeddude mbiyan ɓeyduɗo coggu holitaɗo mahamoudou ould mohamed woni ministre jaago ko mbiyan keɗɗana ko hanni haaba berte dow fastango Abdoulaye Kassé.
Hunde fuu ko woni kibaru buuru no hani sutirede min kaldi fu min kawri yeso jama o fu dum wadi du pilinaaji di fu minen kaldi minen kawrdo min jabata yimbe wobbe kase imo nyaangado e huune wonde kasen tebe wana dum laamu o hawra laamu o wonko wadi du hono ko hanno yobede sokaaki an gara fanata le mal dum duwan o min joppi dum taxi ngaji ko hani taccede ko fu min joppanibe nanu min jabata be ngada huunde hono e muuri kasen ni coggu buru o pri o fey mbudu buitaaki en fey mbudu beydaaki fesu tawi ko ardi dum seeda syndicat o nyende mudum o yimbe yogabe an hen ben belta ben don imi mbi kan e ngada murtere de kaddi wala e mudum fey hanke fa wakati 22h mi ben don yimbe gondino min kaldi mido mi le min kawri dum be ngarta honno wurnoni en gala do en ne probleme pri farani fey en gala do tidal du honno kaaki di natirte le leedi meden dudu uni farani o so ni mi nani boulangerie goto yalti e ngal do kaldal kawral ko mi mbi ko tammi ani wadde mi uddamo tan
ho radio syndicat boulangerie mbé gondini jati wiide wonko hawra do mudu hakuna mabbe e lamu o e jamare bayngara majjike mbi aljumare hande woytade rafunde nagu le mbien region mabbe e on wattu goto dun no mbien majjike yimbe 12 bankas e kor batte yirwere wayde den nagu den be fufu dun no goytike yebare lamu ko be bangal kado tidal kedal do men adama jigiba on kebani kedana fashango alcisi ablay kasse
majere de centre culturel to fuddi yaade gouvernorat region majeto be ka denagu kan e jan wondi tewtude le region mu en dun wonno ko wawi jangede e do talki ko be jogginoko Amadou Lugwe Horejo jeunesse local Bajangara
o gollirtani famudi dum wana hunde yafunde so wana dum hono fu mbawda famirde wakati fu attaque ngaji di keba sappo ko wadi dou lawol mangol numero 15 ngol bembe amé nyawri di fu dupama faala ko min demuno gese de fu ngada ma yite bo sellata min lindini lamu o woni ko haybata be lendi
ko min jotti gouvernorat ko majito be won dewtere mo himmeji ma wolne mudum e dokki kanko Meissa Fani lami do region o bami adi video yottina dewtere de to han yottade tu
tidela mawdum o bibbe lendi ngoni e mudum hande o nyende fu danko beedi basal jam jama o kany e jawle mudum attaque ngaji wakati fu kada yimbe hamo fu yaari do yi yaade gese cuudi lekkul fu anni fu ndindi uddam
region Bajangara o ana wondi fewde tidalla mawdum mo gubbe jihadin koobe wondi wadde to beedaade basiji hakkune janyeli ila duubi faa heewjon wargol yimbe bonnude deede suutaade ana heewi de region o alalbara bettinde karngay didi woni be yimbe la jogi be kaborde fali so nabi kay yimbe mudum fu faala nyaloma hande o ka be jiitaaka
ele imade makko mbiyanna hinnaade lojitibe mali gonbe burkina fed humanide kwar mudun e kanye ACR mbenno puddi batu mabbe sappo e gobo bomo ko do ele balli didi pelle ha mbenna nedda ku ele hejabe lamu mali e burkina memandun halar wi fagol mbenna kambe gobbe lojitibe be denno makko drama no hebani ko mo wonno tun kedan fustan wal sisi ablay kasse
le do bame ande de horebe lambe leedi burkina faso wonno e ngal do jidal mawngal le wi kanko umaru jara ministre kumani do himme yurmere wedo ndirgol juude e do leede didi waran latade sababu yafinde ngurdan yimbe la egube iwde jonde mu en so yihi le leede godde e dum waawi latade sababu dum wallude be nadde yimbe
laamu mali o goldigul muudu e fama embe ana gondi e wadde ko baawi fu yalla segraabe meede gonde leede godde be ana ke wartude refugee en yogaabe ka bi min jaati al halimo be goni e muudum o wana bon ka homo fu wartude do jeya do dum yelato
beedaade imadraaji ngadaadi bangal haybude bibe leedi mali egube iwde le indiade Burkina Faso fedde Nations Unies kunchano hore hakkej mabbe ka holiti wiide yafini wirfagol temdere hakune bibbe leedi Mali yadle nokkule mu'en kedo den kanko bunti kale kejaaro fedde HCR leedi Mali di ko sifido hen
yeewi ngartube ana kewi sanne sa ewi joni ile lewru fevrier 2020 warde hande ana heba ujunaji joyi refugee en Mali ko ngarti ile leedi meden di yogaabe ngarti gartungul wana welde dum sabi basiji gon Burkina Faso di ka yogaabe ka wartugul weli dum jaati dun do HCR fabiki on don golle sanne
micintinde tan wiide oro tiddala mo leedi Mali ni wondi fewde mudu ila hitane 2012 ana wondi egginde yimbe fa heewi uude jonde mu en
kenya leedi Mali ndi jabbike tour chakete mbien ilmatoire coupe be coupe du monde qatar 2022 jagabulem be hawi amouvi de rwanda tati e mbien e kowal nerno kanko e wi kanko dunke kabaru bolo mohamed soumaré jagabulem be no yirwirini le ilmatoire hana fi hulde fay goto bangal pella sapu ardide runde afrique de kedanna ko hanni abdoulay kasse do feto kanko kasse o
chabe tati woni e majjum chabal gotal do fu match ngaji didi wonto woni aller et retour ko min kayile joni ana way hono equipe mali omo yaari yeso o ngabbiti sanne ko yimbe kititunoma ko fu safara heba mo e mudu sabe equipe o yimbe bihino o markatano biingaaji sanne e legie o do ka tidala fu wala o tidala woni sedan tan yo do biingaaji di ngata fa nata sen kabili hande no be ngurrini no be fuube mbawrini no be fuube kawrirni min ka mede mila hande equipe mali o ana waye fiidude e equipe tawado e le afrique fu hande fa heba mbaawudu e mbaawata andudo homo kawrten joni sabe dum wana dum subu subu golni en tan mo kawrda fu woni kanyum ere mbaayi hawrde e maroc ere mbaayi hawrde e cameroun ere mbaayi hawrde e cote d'ivoire ere mbaayi hawrde fe algérie sabe goto mabbe kanyum haani betade kanyum du ka wana do woni tidal o mo kawrden fu en tinorata ere mbaayi ballon o ere mbaabe ganyude du sabe ciagal hande fa equipe men o heba jottade fa hono do en wana huune yafude sanne
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Sagrabe mbel na lekiroji amen te men kabar goto gondo do woni to kayton holtama wiide hejo golle ben heddugol jonde jamare eginande batte habugol boggi courant kay tamba kunda fajitina makenyan yeso kayin kobe onves e gullirde manantali mbiyon e kanyadur zufure landini ngal do kawtal ngal banque mondial itti jawdi mudun bangal projet manantali 2 sagrabe mutimi takabar amen mi tamba sa fum tar do bemal amen 3w.tamani.org maduno don jamu 3320 do sere yotere meden yotrema en robe hande lulinde magazine toutes les femmes ana jowi do kabaru golle men entrepreneur en robe be der no wonko estrajar heba ne kedda no fasago mi application yo en kirijom
toutes les femmes du Mali
dawrudi no jamarande jabanta mijo amen na heddi latade bernde titalla momi jogi woni ko holliti odo debbo entrepreneur Massira Touré nyibudo gollirde ande kessel lulirde agansi bedade dun dun holti rafi fu cangol hore kulamu inada le leddi mali buri fufde finatawaji di
le leddi mali di titalla arande o woni hebude jawdi ko gollira so a neddo keso le golle o ana tiidi sanne hebude jawdi na balloma le golle ma o dunne e titalla nawdo hande bankiji de hore holaaki yimbelle buddube golle jon e be jidi be dokke ko e mbaawi tugaade do mudum ko be narta ko ne ana tiidi sanne e juudo neddo puddudo hokkede jawdi ko gollira e gite yimbe jeewetele lindi ko tiidan yimbe be sanne du woni hebude yimbelle mbawbe daranaade golleji mabbe di hebude nokku to yeyele lumo do wana ko yaaf ni fuu me de jabani wiide so mi jibbe fami kaba rafi golle sukab jokol ben leedi ni wajibi kena be balle fab darono hore mabbe ko heewi hakuna sukab jokol ben fuu wana jogi hakkilaji lobbi be ngala balluguni mi de narda lambe leedi ni faabo sukab jokol be yalla be keba uttande hore mabbe nukule to be bayi gulludi
toutes les femmes du Mali
fedde dental rewbe kiroduji sikasu lolirnde aspro fer na yeli yambinde nyaloma hertanado rewbe kiroduji e nyaloma humaninde nyamduji le commune kabuila cercle sikasu fayotade nyande sappo didi leru novembre fedde humaninde landinal holiti hebay fay mbudu ndeno jikima fufuna fawi do fabaji yalla yambinde odo nyaloma fa hande to sikasu tun hakke temadoro surbabe e kintinama nyande aswere jagam leru novembre ndu nyuhugol kadle galdo korotal baldi ni tati fanda mudun no yo yalla e rawbe na mbawa mu inde ko hurata kine e kadle sukabe dum woni ko holliti landini bebe itudo jawdi ngal do kortal woni croix rouge leedi canada e golire humanide huncangul hore rawbe sukabe e galle kabaru mbojonki timminta ndedo yotere hande tew surba woni yita do jamma asawerande leedi dende la febugu to santu e wi kabaru jabadi ton o yoppino sukama ko nedani damgal butigi notade neddo goto tegal mudum woni ko tew makko yita ma le bulungul magasin gaji ultimita yotere meden rabbe lulinde toutes les femmes du Mali NGI aljumara warore